ngā take o te tai tokeru.
Kei aku e tī, kei aku rahi huri noa, tēnā koutou katoa, nau mai whakatata mai ki ngā kawenga pūrongo o te haora, atu I te whare kōrero o te hiku o te ika, ko ngā take o te tai tokerau e haere ake nei, he mea tautoko e nei pūrongo e wātea me te māngai pāho. Ko ngā kaupapa matua mō tēnei haora a te tahi o ngā rā o Hakihia, ka whakarewangia I te tarehiti o maunga taniwha ki ranga unu I te tahi taupānga hou mō te tai au. Hei taula ki ake, kua tataki ki te hawhi piri o Natara, kua whakamātea e te kāwanatanga mō ngā take whakamoho ao paipa a kia whakatū whare I roto I Aotearoa nei. Koe apu ngā kōrero e haere ake nei. A te maramo o Hakihia ka whakarewangia te pūmanawa tautono hau e karangatia ko Panaki Wai, engāringa o te tarahiti o maunga taniwha ki ranga unu. He kaupapa tēnei kua tautokohia I te tāhuhu o te mātauranga I te pūnaha pūtia he karanga nei ko Toi Kuranui. Hei tā Jaroz Popata o te tarahiti o maunga taniwha ki ranga unu, he pūmanawa tautono tēnei e āta aro atu ki ngā momo āhuatanga o te tāiao. Nā, mā te tangata e mauhanga I ngā anekehanga o te tāiao kia whakakonai I aua mātauranga kia kitea ai I ngā tohu o te tāiao me te oranga o te wai. Kua toko ake tēnei kaupapa kia aro pūmau atu ki ngā wai e rere ana mai ia mau ngā taniwha puta atu ki te moana o ranga unu. Anei o Jaroz Popata me te whānuitanga o hēnei kōrero.
Nā he kaimahi au o maunga taniwha ki ranga unu trust, he whāinga mō mātou, nei whakatīnana hia te mahi o ngā kaitiaki. Nō reira he taupanga, He taupanga tēnei, taupanga hau tēnei, ko Manaaki Wai, mō te whāna, mō ngā hapū, me te iwi, hei tautoko ai te mahi o te kaitiaki.
I te praere kua pāhure nei I taunakitia I te minita mō ngā take whare Megan Woods kua whakawātea ake I te kāwanatanga, neke atu I te 530 miriona tāra kia whakamoho au ake I ngā paipa wai me ngā rori, e taia ai te kōkiri I ngā kaupapa whakatū whare. E whakapono ana e minita Woods ka whai wāhi ake te whakatūria kia te kauma ono mano ngā whare mai kaikohe ki hoki tika. Nā kua rāhiri mai ngā rangatira o te tai tukirau ki e nei pūkōrero I te mea, kua whakawātea ake tata ake ki te 50 miriona tāra, kia hangaia kia onorau ngā whare ki kaikohe putarawa ki kawakawa. He pōhiri ana a kahika moko te pānea ki e nei pūtia, I runga I te hāhoretanga nā te iti ake o ngā whare I te rohi nei. Neki atu te tahi ira tahi mano ngā whānau e noho ana ki ngā rarangi whare o kainga ora, I roto pū I te raki. A kātia ke rā ngā kōrero I konei e hoa mā kua memete ngā kaupapa kōrero I a kuringa. E tu I te whare pāho o te hiku o te ika, ko te efini popata tēnei e mihi atu nei. Kia ora mai tātou katoa.
Anō reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te māra. Pāho.